is a true, is as true the concept of family.
ZambianMP3.com
as a source of happiness has been terribly weakened by.
Yes, I'm boy. I'm going to get a money.
What are you going to
I'm going to go to the gentleman. Jiri mumpemba mu 19 de un fuck to alle mare na chimpenya yellow bone brown eyes era no tu pipi tom size tu meno no mwanga che ma fe nice kumukoshi chali jinna ma butterflies
wait uleti butterfly kumukoshi ku left kulukungu piki piki siketi naka fyari lwa pamu sana epi kwa tinizeti
mwaishi wa shana ya mazideo
ni wamfido kwe pushe yo kweshe ni deo mi
nene ni gelo wandi
ya wetete ya miso mine mwai pipishe ni gelo wandi
tata wa spuni na mkulisha nechwe chifumo
ata waya sana
sorry bwana
wa mwishiba shaniana
na msangile mu nice club upaka banana
awe limbite wabu njitinga nakana sana
talichivo mbapa poofy mupepi na ilia saloni ya kaluthi charite mwasano kunwa masmooth
fruity gana
nicho chine na ikona proof
so let it wendela kuli
semu nkeche semu bine semu chivyongo semu manone semu masaji semu nchineni geti ni semu bine
semu nkeche semu chivyongo semu insupa semu inongo semu ntumbwe semu
geti ni semu bine.
Wait, usha walile po kumwa bo mailo.
Hey, but change the po munganda.
I know.
How though?
Hey, bona limu katika iti.
No.
Yesi, angenyo kufumati my blow is outside.
Kanje bediati.
Eh.
Bada limu kati.
Eh.
Keti mumona nekado nda mwadifikati.
Hey, bo kanje bediati.
Eh.
Bulaza wandi.
Eh.
Uwachi kwela sana la milombe ya mabanshi.
Ah, damu echale desha, that's messed up. Donish na limu trust some first off.
Naleti kamu Christian, nolo na do zola, why that Manchester?
Siti yonzi ya limu shivo yu mkaladi. Obviously bengi batia in Halandi.
I say no more, tatuli masaka, no mercy, it's our ten to ataka. Bala mulanga mano ya kunkana.
Kumtwala out no kusapungana.
Iwo kuna ino ku alafulungana.
Kumkopa no kuposta palale pungwana. Semu nkeche, semu bine. Semu chivyongo, semu manone. Semu masaji, semu nchineni. Geti ni semu bine.
Semu nkeche, semu ichivyongo. Semu insupa, semu inongo. Semu ntumbwe, semu tsi.
Geti ni semu bine. Geti ni semu.
Wait! Techibiongo chesu chachi minine paria.
Hei, tuachiga techimu wajumana la chishitipi yao.
Tekanya, tekanya likana alaya konewo. Oye wa Anastasia.
Ncha.
Echi kwanti yote nangu pela na umuchi nshishu wa chua njitingefu.
Ngenena ima wakumu njiti za kulika njitata.
Wala ndawa pela.
ZambianMP3.com.
Sugar. Kaida, mama sugar daddy. Tola mlo wa diabetes.
So, you're a drip. Why?